much I love you. You're so been done and banyo.
It is ghost.
Kanifanya niwe crazy, zezeta kila kitu kwake sijiwezi. Mtoto kibaby face, angekuwaga pombe ngemaliza crate. Akinita minaitika, japo napigwa vita ninamshika. Ata midnight simu anapiga, kilele juu ya mlima namfikisha. Anafanya niharibu bajeti, mtoto mtoke na edeti. Black suit, white dress, tuwingu wingu ila bado mfuwa enyeshi. Akini misi wanapiga phone, usiku wa manane mama komi. Mkiwa miti kasi baby komi,
ata ukitaka kupigele mida ya midnight. Midnight. Anapiga hata simu za midnight. Anapiga simu hata za midnight.
Watakoma, mama you look like a Madonna na koruma. Tanako hoi kana korona badombo na mahaba nje roi na wacho mana mwisho na wataji uwa kisa wifu ma.
Wakitaka ntaja jina moja ntakutaja wewe buu. So magari toko toka enzi za mguu. Kufu mbila mahaba litawala, marafiki wakasemo menigeuza fala. Anafanya niharibu bajeti, mtoto mtoke na edeti. Black suit, white dress, tuwingu wingu ila bado mfuwa enyeshi. Akini misi wanapiga phone, usiku wa manane mama komi. Nkiwa miti kasi baby komi,
hata ukitaka kupigele mida ya midnight. Anapiga hata simu za midnight. Anapiga simu hata za midnight. Akinita minaitika, japo napigwa vita ninamshika. Ata midnight simu anapiga, kilele juu ya mlima namfikisha.
Me and my baby, we pair. I love you so much, baby. You know, you're super done and bad, you baby.